mistreat me. As long as I'm there, I'm not that good. I'm not that good. I'm
not that good. I'm
exclusive
for the summer, man. Hey, yo, Raf, kill, let's kill these niggas, man. Yeah.
Nadia Kudala, Natasha na Kimberly, Boko nalo yeli pueli very very. Mwajodala, chumifana woye nichikona, tina mudodesha kudala woyo sanizona. Nadia Kudala, we all make bad decisions, to chop in life ni competition. Nadia Kudala, pota na vovala,
watuzi waveo ya
mwewe. Mwajodala,
nika shimika uzazonda, nika kushimiki la boyi uzazanda. Uzevela munga nichilonda, uzevela munga kadochi pari miyanda. Sini lila heartbreak anapanga, nye wanda manasipenda. Na ya yango nizapinda, jesha wama atapweza. Wani limila mumunda, wani pwani ila mpanda. Eleske kulibyo konda, rusaka ni ya maloka.
Nadia Kudala, Natasha na Kimberly, Boko nalo yeli pueli very very. Mwajodala, chumifana woye nichikonda, tina mudodesha kudala woyo sanizona. Nadia Kudala, we all make bad decisions, chopping life ni competition. Nadia Kudala, pota na vovala,
watuzi waveo ya
mwewe. Mwajodala, nene ama pampamo, when you use it, is it true unakatamo? Is it true ama gonna kumanda? Nyumba kwake nina pela chepanja, unga double bello mbea chita salochi. Suma kwela gelo waka dochi, sininga double, your name is Sinori. So what you say are these Yosemite stories? Nadia Kudala, Natasha na Kimberly, Boko nalo yeli poeli very very. Mwajodala, chumifana woye nichikonda, tina mudodesha kudala woyo sanizona. Nadia Kudala, we all make bad decisions, chopping life ni competition. Nadia Kudala, pota na vovala,
watuzi waveo ya
mwewe. Mwajodala,
nadia kale titi kabiro mbufi, apapirele tashipena makulupi. Pana mineni kuntufuma yali shibikwa, makero vala mbeyo tatulieyo. Tuloma topata unabaja walo wakuno, nalina sana shalo wapanti kumeleki. We live a good life, apatapala na ikala, nalina bose uko perina na mesi. Ukepishaba nabo nabajaba nabo bose, Boko nalo sofa ini so amazing. TSL pele yano apatwende.
Nadia Kudala, Natasha na Kimberly, Boko nalo yeli poeli very very. Mwajodala, chumifana woye nichikonda, tina mudodesha kudala woyo sanizona. Nadia Kudala, we all make bad decisions, chopping life ni competition. Nadia Kudala, pota na vovala,
watuzi waveo ya
mwewe. Mwajodala,
Natasha na Kimberly.